Kajifanya si wewe, ushaipigia ex ukishikwa na nyege, ushaamka asubuhi umesitiwa kinembe, ushaipenda dem juu amebeba maskwembe, ushaitaka kuuliza alafu tukanyamaza, sai ushiki kitu unaka kama fala, ushajipata WhatsApp group haujui, ati contribution mimi sikujui, ako katabia ukiwa solo ndio yako na kale katabia wewe unatuonyesha nya kutufunga macho. Ushai, ushai shai, ushawai, ushai, ushai, ushai shai, ushawai. Ushaipata mtu anakunyandua abnormal, na tangu akunyandue hujai kuwa normal. Ukitaka kumtoka ushakuwa slave, kila saa unafikiria tu sekete. Ushaitoa juice ndani ya fridge, ukutumia glass ukakunywa kwa pako, then the same juice ukarudisha kwa fridge. Acha tabia mbaya, hiyo ni tabia yako. Ushaigote ya msena umejiguza pua, change hiyo tabia hata katutajua. Wangapi wamenyora na wajoga mkono, najua munajijua, inueni mikono. Ngoja, nimemaliza verse. Ako katabia ukiwa solo ndio yako, na kale katabia wewe unatuonyesha nya kutufunga macho. Ushai, ushai shai, ushawai, ushai, ushai, ushai shai, ushawai. Konko manze chroma ze mmea zo bana. Mimea tunapolola, zimetushika tunapolola, tuko marima tunapolola, zimerie tunapolola. Mimea tunapolola, zikishuka tunapolola, tuko marima tunapolola, zimepolola. Producer Chrome.